I mean, ushaipenda mtu yani una imagine ati kuna mtu mwingine anaweza mpenda. Iko cut feel. Mina we forever. Kuna mali unaenda. Till death do us part. King Kaka Wozu. I mean when they say till death do us part, this is what I mean. Our love is forever. Adi sisiki, nataka ni kulove adi 6 feet deep. Asilali, si feel sleep. Sikuli pia, ETC. I got you mana kukava kajale na tukienda lewa celebrate kavale. Enemies washo wakae mbale. Mini wako kwani watadu. I still love you hata kama ni tabu. Ni kuchore kwa forward kama ni tatu. Na tuna share kama ni two dose ni septic ako. And kama ni kugo kuna alternative smoke nitaje majina. I mean kuna poison for dinner. Aksi kwa baro tujirushe kwa marina.
Tupendane mpaka kifo.
Woo! Hey! Me and you forever, my man. Till death do us part.
Tupendane mpaka kifo. Tupendane mpaka kifo. Tupendane mpaka kifo.